sana. Ska.
Talk to me, baby.
All about being ratchet.
Hop up in your makuza, iguza, tena.
Diba?
Usiogope kuguza, iguza, tena, baby.
Ukiguza mina isi
Kuchangu.
Usiteleze mkono Amuke penda tukidogo neza sugu wa mgongo
Masai mi baby
Hapa kwa kiuno na mbavu baby nani uma
Paka mafuta
Alafu kwa tumbo na kichwa inauma sana mama ma. Baby you are my night nurse When you touch me that's nice Baby you are my night nurse When you touch me that's nice Hapu penyo meguza eguza tena Usiogope kuguza eguza Kikuza mina isi
Kuchangu Na furaha
Kikuza mina isi
Kuchangu Na furaha Kuchangu Na furaha Kuchangu
Na kuliza baby where are you
Uliku wapi
All these years baby where are you
Imiendesha kidogo baby nipe dawa
Najihisi mgonjwa niguze nisikie